tell someone my ukulele ndebe, my ukulele ndebe. Angisenzani na nkosi yam, kuwe bawo thixo somandla
onto
emhlabe. Sibuthwele ubunzima, sibuthwele ubunzima bawo thixo somandla.
Second soprano
emhlabe. Sibuthwele ubunzima, sibuthwele ubunzima bawo thixo somandla.
Tena
emhlabe. Sibuthwele ubunzima, sibuthwele ubunzima bawo thixo somandla.
Bass
bawo thixo somandla, buyindondo bugwenqaba. Azisenzeni ebusweni benkosi bawo thixo somandla. Ndinesingqala entliziyweni yam, ndisoloko ndisithi yim, mayidlulele ndebe bawo thixo somandla. Mayidlulele ndebe, mayidlulele ndebe. Andisenzani na nkosi yam, kuwe bawo thixo somandla.